Pick up my run, young cook, pick up my run. Pick up my run, young cook, pick up my run. Pick up my run, young. Aya.
Stop. Tulia. Mwenza kosha kula pweza.
Oh. Utaumia. Nikikupa utaweza.
Sawa. Kocho yake alambela walawa. Aya. Umenifungia mpaka kiwaya. Mwaya. Wanichezesha kiwaya waya. Mbaya. Kama leo ndo inakuwa mbaya.
Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo. Kaya. Baila, baila.
Baila, baila.
Baila, baila.
Baila, baila.
Kabisa litoko me
Ako 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 Penyewe ako Ako
Unaponigusa
Ako
Unaponishika
Ako
Unanipatia
Ako Penyewe ako
Mwakabu 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 Mwakabu
Pick up my run, young cook, pick up my run. Pick up my run, young cook, pick up my run. Pick up my run, young cook, pick up my run. Pick up my run.